different race here in Berlin for the first time, but it's victory number 5 for Eliud Kipchoge.
Kipchoge amekimbia sana, ametuletea gold mingi, amebreak my records, tunafurahia.
Hakuna kitu ambacho tunakikilatuunganisha kama sport ya athletics. Na tunaambia Wakenya wenzetu ambao wako nyumbani wanatazama kwamba sisi ni kitu kimoja.
Only once in a year. Record huwa inavunjwa mara moja na mtu moja na nchi moja.
Kipchoge is the goat. Thank you for winning the Berlin Marathon.